Tongo Records, hip hop ni vilo na vyo ishi rap ni vilo na fanya skill la kufa sibuko pate skema wazo chanya naweza nsile nyama ila nkazuga tu na toothpick and truth is utenda jelo kimpa mimba school kid fikiri zaidi ya reason napo doubt stress napo zidi vibe ukitoka out napiga A plus kwenye paper hii watu wananyoka segerea penitentiary enyi wamini bwana wenanyi rambi rambi hazimpozi machungu mfiwa msibani naweza silete mani paper kaleta mana kuwaingilia wanyama so kitendo cha kiungwana mwana Mungu ni mwema kaumba nyoka kaumba kifu usimcheze mwanamke wa mjeda utaliwa jicho na ngoma haina remedy nina energy na weledi ulale pema John F. Kennedy wanasema stereo verse foka nenda rest of your last restless rocker goro jinga salama kuliko elimu isotumika minu uzito sopimika Gosha.
Nisome mili ujiono ki reflect rap science Tone la manili may create who you giant I am like a lion, Zion appear defiant No fear could retire Adio bae tabak fry kwa client Kupata, you need to learn No ki practice, the one skills ka he's a one Trust let one doubt, kama cars not dealt Nafasa kwa kachwa mekama yengeo Na nasikia mtaki kiki tu Nataka na snare, napaka mnongea Medata au nutata mwenea Blasphemy, the last words from a nigga Nipo fast on me, unachin pata boss wa 8 figures Lapitia ni makubwa future eko perfect Niko mbele ya muda, leona future kwenye past Kuna tofauti ya ntakula, nene na nene ntakula Ukiona nusuchi stagino, yu ameshindwa kuuza sura
Wanaongea walichosikia
Mi nasema nachojua, na najua
Kuwa usipojua,
haito nisumbua Wanaongea walichosikia, mi nasema nachojua
Nasema nachojua
Wanaongea walichosikia
Mi nasema nachojua na najua
Kuwa usipojua
Haito nisumbua
Wanaongea walichosikia Mi nasema nachojua
Tongo Records, Tongo Records.